This is Unit 7 of Pimsleur's Swahili 1. Listen to this conversation.
Hujambo, bibi?
Sijambo, bwana. Habari gani?
Nzuri sana, asante. Wewe ungependa kula lini, bibi? Sasa?
Hapana, bwana. Si sasa. Baadaye, tafadhali. Lakini mimi ningependa kunywa kitu sasa.
Wapi?
Sijui.
Kwangu nyumbani?
Ndio, asante.
Listen again.
Hujambo, bibi?
Sijambo, bwana. Habari gani?
Nzuri sana, asante. Wewe ungependa kula lini, bibi? Sasa?
Hapana, bwana. Si sasa. Baadaye, tafadhali. Lakini mimi ningependa kunywa kitu sasa.
Wapi?
Sijui.
Kwangu nyumbani?
Ndio, asante.
Begin a conversation by asking someone, where would you like to eat?
Wewe ungependa kula wapi? Wewe ungependa kula wapi?
Do you remember how to say, at my place?
Kwangu nyumbani. Kwangu. Kwangu nyumbani.
And how do you say, not at your place?
Si kwako nyumbani. Kwako. Si kwako nyumbani.
Tell me that you would like to eat something.
Ningependa kula kitu. Kula. Ningependa. Ningependa. Ningependa kula kitu.
Say, me too.
Mimi pia. Pia.
Now say, I too would like to eat something.
Mimi pia ningependa kula kitu.
Ask when.
Lini.
Ask when would you like to eat?
Ungependa kula lini? Ungependa kula lini?
Say now.
Sasa. Sasa.
I would like to eat now.
Ningependa kula sasa.
Ask the woman if she would like to drink anything.
Ungependa kunywa kitu? Ungependa kunywa kitu?
Do you remember how she would answer? Yes, I'd like to very much.
Ndio, ningependa sana. Ningependa sana.
Ask again, would you like to drink something?
Ungependa kunywa kitu?
Now she says, no thank you.
Hapana, asante. Hapana, asante.
How would she answer? I don't want to, thank you.
Sitaki, asante. Sitaki.
But I would like to eat something.
Lakini ningependa kula kitu. Lakini.
Say, me too.
Mimi pia. Mimi pia.
Ask when.
Lini. Lini.
Ask where would you like to eat?
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
Try to answer, not here.
Si hapa. hapa. Si. Si hapa.
Ask where.
Wapi. Wapi.
Ask over there.
Huko. Huko.
Answer, no, not over there.
Hapana, si huko. Si huko.
Say, at your place, please.
Kwako nyumbani, tafadhali. Kwako nyumbani.
Listen and repeat the answer, okay.
Haya. Haya. Haya.
Say, okay.
Haya.
Now say, no thank you.
Hapana asante. Hapana asante.
Say, I would like to eat here.
Ningependa kula hapa. Ningependa kula hapa.
Ask him where he would like to eat.
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
Say, not at my place.
Si kwangu nyumbani. Nyumbani. Si kwangu nyumbani.
His answer is, at the restaurant. Listen and repeat.
Mkahawani. Ni. Wani. Hawani. Mka. Mka. Mkahawani. Mkahawani.
This word begins with a fast mk sound, as in
Mkenya.
Listen and repeat again.
Mkahawani.
Say, at the restaurant.
Mkahawani.
Say, yes, okay.
Ndio. Haya. Ndio. Haya.
Do you remember how to ask, when would you like to eat?
Ungependa kula lini? Ungependa kula lini?
Now ask, where would you like to eat?
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
Now, keeping these last two sentences in mind, listen and repeat the question, what would you like to eat?
Ungependa kula nini? Nini. Nini. Ungependa kula nini?
Say, what?
Nini.
Ask me what I would like to eat.
Ungependa kula nini? Nini.
And now ask, when would you like to eat?
Ungependa kula lini? Lini.
What and when are very similar in Swahili. Listen and repeat the two together.
Nini. Lini. Nini. Lini.
Now ask me again what I would like to eat.
Ungependa kula nini?
And do you remember how to ask, where do you want to eat?
Unataka kula wapi? Unataka.
She says, I don't know.
Sijui. Sijui.
And now she says, I know.
Najua. Najua.
Say, okay.
Haya.
Say, I would like to drink something.
Ningependa kunywa kitu.
Now try to ask, what would you like to drink?
Ungependa kunywa nini?
Here is how to say, some wine. Listen and repeat.
Mvinyo kidogo. Kidogo. Mvinyo. Yo. Vinyo. Mvinyo. Mvinyo. Mvinyo kidogo.
Say, some wine, or a little wine.
Mvinyo kidogo.
And now say, I would like to drink some wine.
Ningependa kunywa mvinyo kidogo.
Say, at the restaurant.
Mkahawani. Mkahawani.
Now begin a conversation by asking her what she would like to drink.
Wewe ungependa kunywa nini? Wewe ungependa kunywa nini?
And how would you ask, do you know?
Unajua? Unajua?
She answers, I don't know.
Mimi sijui.
Did you remember to use
Mimi?
Now say emphatically, I know.
Mimi najua. Mimi najua.
Now ask her if she'd like to drink some wine.
Ungependa kunywa mvinyo kidogo? Ungependa kunywa mvinyo kidogo?
Say, no thank you.
Hapana asante.
She answers, I don't want to, thank you.
Sitaki asante. Sitaki.
And how do you say, I want, or I want to?
Nataka.
Now say, yes, I would like to drink some wine.
Ndio, ningependa kunywa mvinyo kidogo. Ningependa kunywa mvinyo kidogo.
Listen and repeat the word for beer.
Pombe. Be. Pom. Pombe. Pombe.
Try to say some beer.
Pombe kidogo.
Say some wine.
Mvinyo kidogo. Mvinyo kidogo.
Say, I would like some wine.
Ningependa mvinyo kidogo. Mvinyo kidogo.
Say, I'd like some beer.
Ningependa pombe kidogo. Pombe kidogo.
Say emphatically, Me, I would like some wine.
Mimi, ningependa mvinyo kidogo. Mimi.
Try to ask, where would you like to drink wine?
Ungependa kunywa mvinyo wapi? Ungependa kunywa mvinyo wapi?
Ask again. Do you know?
Unajua? Unajua?
Say, at the restaurant, please.
Mkahawani tafadhali. Mkahawani tafadhali.
Say, but later.
Lakini baadaye. Lakini baadaye.
Say, not now.
Si sasa. Si sasa.
Say, okay.
Haya. Haya.
Do you remember how to tell someone emphatically that you would like to eat something?
Mimi ningependa kula kitu. Mimi ningependa kula kitu.
Say, me too.
Mimi pia. Mimi pia.
How does she say, I too would like to eat?
Mimi pia ningependa kula.
Tell her you would like to drink something.
Ningependa kunywa kitu. Kunywa kitu.
Ask her if she would like to drink something.
Ungependa kunywa kitu?
Say, no thank you.
Hapana asante. Hapana asante.
How does she say, not now, later?
Si sasa, baadaye. Si sasa, baadaye.
How would she say, but I would like to eat something?
Lakini ningependa kula kitu. Lakini.
Ask her if she would like to eat now.
Ungependa kula sasa? Ungependa kula sasa?
How does she say, yes, I'd like to very much?
Ndio, ningependa sana. Sana. Ningependa sana.
Ask her where she would like to eat.
Ungependa kula wapi? Ungependa kula wapi?
How does she say, at the restaurant?
Mkahawani. Mkahawani tafadhali.
Say, okay, when?
Haya, lini. Haya, lini.
How does she say, now please?
Sasa tafadhali.
Say again, at the restaurant.
Mkahawani. Mkahawa ni.
The
ni
ending is what means at. With that in mind, try to say just the restaurant.
Mkahawa.
Notice how the stress changes when you drop the ending. Say the restaurant.
Mkahawa.
Ask where.
Wapi. Wapi.
Say again, at the restaurant.
Mkahawani.
Say, on Uhuru Street. On is understood. Try it.
Njia Uhuru. Njia Uhuru.
Now you're at the restaurant. Ask her, what would you like to eat?
Ungependa kula nini? Ungependa kula nini, bibi?
How does she say, I don't know?
Sijui.
Say, okay, what would you like to drink?
Haya, ungependa kunywa nini? Haya, ungependa kunywa nini?
Ask, some wine?
Mvinyo kidogo? Mvinyo kidogo?
Some beer?
Pombe kidogo? Pombe kidogo?
Would you like to drink some beer?
Ungependa kunywa pombe kidogo?
How does she say, no thanks?
Hapana asante.
How does she say, not now thanks?
Si sasa asante. Si sasa asante.
Try to ask her, what do you want, miss?
Unataka nini, bibi? Unataka nini?
How does she say, I would like to drink some wine?
Ningependa kunywa mvinyo kidogo.
How does she say, but later?
Lakini baadaye. Lakini baadaye.
Say, okay.
Haya. Haya.
Say, but me, I would like to drink something now.
Lakini mimi, ningependa kunywa kitu sasa.
Now you're beginning another conversation with an acquaintance. Ask her if she'd like to eat something.
Wewe ungependa kula kitu, bibi?
How does she begin by saying emphatically, yes, I'd really like to?
Ndio, mimi ningependa sana. Mimi ningependa sana.
Say, okay, when?
Haya, lini?
She answers, now please.
Sasa tafadhali.
Ask her where she would like to eat.
Ungependa kula wapi?
She answers, at the restaurant.
Mkahawani.
Ask her, where?
Wapi. Wapi.
She tells you, over there.
Huko. Huko bwana.
Now ask her, what would you like to eat?
Ungependa kula nini?
She answers, I don't know.
Sijui.
Say, okay, what would you like to drink?
Haya, ungependa kunywa nini?
Ask, some wine?
Mvinyo kidogo?
Ask, some beer?
Pombe kidogo? Pombe kidogo?
She answers, no thank you, not now.
Hapana, asante, si sasa. Hapana, asante, si sasa.
Ask, what do you want, miss?
Unataka nini, bibi? Unataka nini?
I would like to drink some wine.
Ningependa kunywa mvinyo kidogo.
But later.
Lakini baadaye.
Say, okay.
Haya. Haya.
This is the end of Unit 7.